atakushika. Yeye ni mzazi mwenye rehema, mkimbilie atakupokea. Ni yeye tu anayeweza kuponya majeraha yako.
Yeye kamwe asini, tuna ushuhuda mwingi. Our Father is the King, never be, never be afraid. Yeye kamwe asini, tuna ushuhuda mwingi. Our Father is the King, never be, never be afraid.
Kwako ni njema, hawezi kukuacha yatima.